Warantage kam woni kokkol ñamande dow pentitagol, ngam miɗen godi fedde moori ɓen. Min jii du fadde kokkol ñamande no waɗe sayde nimɓe tawda e nokkuje to ñamri resete. Ɗum du min gaɗi ɗum waɗaki ndungu fuu min jam farnimɓe ɓen, min kompintinaɓe, min andinaɓe lawka. Woɗi du miɗen kollaɓe e wiide ɓe gaɗa talki e windude inɗe maɓɓe kamɓe gineji ñamande pentitagol ko ɓe jiɗi ɗum fa heɓa min gaɗa hisago amin no woɗiri. Nde ni du talke ɗi gari min andinaɗi pelle JMF e kokari heɓa min keɓa ballaga keƴuɗo. Min kokka ñamaleji ɗin remoɓe ɓen lawka. Nder duuɓino 2010 yaade 2011 e 2012 golle ɗen jehirino no woɗiri. Nde ley duuɓi cakkitiɗi ɗi Allah e conniral yimɓe ñamri e koyirdam e jeddanon yimɓe ñamdu ɓolum waɗi ko kokkol yimɓe ñamande ɗum feewi. Ko waɗi ley nokkuje to projet moori ɓen wallata wala ñamande pentitagol noon tawidu ndemu minen inneteno sanne leyleyɗe ɓattiɗe ɗe fuu yimɓe muɗum no gara no ƴeewa sako ɗum waɗan to muɗum en. Faadu bayle waɗa leymun hanana min golla dow laabi ɗiɗi. Lawol arano ngol woni min gadda e gomnanti jooɗa kaalen dow majjum faamin fuu min paama kungel gotel ni min goni miɗen golla. Min mbiyay to coggu e koyirdam waɗe ma jeddanol nimɓe ñamri to waɗe, amma ni ɓe gollide amin gan ɗume ko gonnantu sotta ñamdu komin desi ɗum sonnira ɗum nimɓe e koyirdam mane yeddana ɗum nimɓe. Ɗiɗaɓel ngel hanana bayle waɗe hedde mballagaji waranta bako wakkati kokkol ñamande pentitagol e hoore mum min keɓa yottade kulle ɗen fuu kanɗe waɗede. Ndennen hani bawɗe ɓeyde farfedde JMF nden heɓa nafa nimɓe kasin ñamaleji kokketeɗi ɗin ɓuyte kwatta tawe nimɓe no mburto lemu.